Timboy Dambo B.
Westside Music.
Nina Aubari Yanjo.
Banyo Breezy Zambia.
Namdoski Kando.
Adam wana tile fapili. Na file msali. Neke na Jesu wana tile falifasi. Neva ito size msali. Na ini man's manelo aina. Mwamba ya msali. Mwana wakona kuwane waki wanda dae. Kono isike msali. Msali. Afi wali kute.
Yeah. Nine months, mwamba ya boma, usiuni musiali vaseli vatonga Mwana utata kufita kutalima mwali tola ndonga Ni utwa bumaswe, mutu ya lwa, kapa kushwa ula kunata musali Mutu yako na kulumela kunyali walivali, kuluna vana kikuli kibutali
Nafile msali Neke na Jesu anatile falifasi Neva ito size msali Na ini man's manelo aina Mwamba ya msali Mwana huko na kuwani waki wanda dae Kono isike msali Msali afi wali kute Msali afi wali kute
Kina au varianto Young Bali Black Swag with the 10 men Managers Mr. Moses Mushemi kimushemi ubulezi jami junior Lilatiola mushemi likalela kwa bujunia Wakubatela maroba rosa kuchani sakunwa Breakfast in bed saniki yati utonwa Mushemi wa musali kiliseli falifasi Falilatiola musali everyday walu kapweka Baba mubanya vana vana kono msala koni kwa nakana Kai pepezi baba mbali labana young bali
Adamu wana tile fapili na file msali Neke na Jesu wana tile falifasi Neva ito size msali Man's manelo aina Mwamba ya msali Mwana huko na kuwani waki wanda dae Kono isike msali Msali Afi wali kute Msali Afi wali kute
Msali
Afi
wali kute Msali
Afi wali kute
Msali Na mtoski kando
Afi wali kute Msali Afi wali kute
Elemental Women's Day Basali kupiro wabona bubeande Basali basali abapiweli kute Nami bulele la varika nikuli mutwe Na itumela kuboma baba ni pepine Bani baba lezi mila kacheno ni ulide Super mother super woman Musali ya zivana karicha bazende Na kukaofela walu baba lea
Adamu wana tile fapili Na file msali Neke na Jesu wana tile falifasi Neva ito size msali
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Mwana huko na kuwani waki wanda dae kono isike msali Msali afi wali kute Msali afi wali kute Msali afi wali kute Msali afi wali kute Msali afi wali kute
Praise the Lord of me
Breaks on one family
The movement
Steam Boy Yo Breezy Zambia, Zambia. Alpha Rianto Na Mdosti what up Christina Matakala Na Mwaka Mabuku BPN Mulemba Kamitondo Malio